kino kunywa Pazita magomba za nyamo na uita vyano na bangi no kunywa Uzanga za mono kweta mibilia na changa winyo kikivyo Uzanga za mono kweta mibilia na changa winyo wiyo Kila muda na wea zelelu yao nenga mangoto leo kanywe
Thank you.